Irene's Week di America. Misafiri mimi kichezo witondo muburundi mu Rwanda ubu ijwi rya Amerika yatanguye ijana ryaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda abaduteze amatwi muramutse neza aho muri hose muri kumwe na Frederic Nkurikije uyu munsi kwa Mungu mu kanya gatatu abashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urwaruka rwo mu Rwanda kiza kurangira isaa kumi na zibiri kuva ku isaha nk'uko bisanzwe tubashikiriza ikiganiro dusangire ijambo imbere yaho ariko ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi uyu munsi.
Urakoze Frederic mwaramutse mwese aho tuzinikanye kuri radio ijwi rya Amerika aho muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Somalia aho abantu batandatu bapfuye abandi icyenda bagakomereka mu mishamirano yabaye hagati y'imigwi ibiri y'abagwanyi isanzwe ita canwaka ivyo byatangajwe n'abanyagihugu hamwe n'abaserukira babo n'igihe iyo mishamirano yatangura mu ntara ya Galgudud iri hagati muri Somalia kuri uyu wa gatandatu. Mohamed Ali Ilimi umurabona matari w'intara ya Galgudud yabwije ijwi ry'Amerika ko gushika ubu ako karere kakirimwo uruhagarara kandi ko hashobora kwaduka iyindi ntambara mu gihe no mu ntara zihanura wibe na Galgudud hariko habera imyiteguro. Hassan Ali Omar umuhumure aba muri ako karere yatangaje ko izo ntambara zaduse kuri wa gatandatu zimaze imyaka itari mike zitewe n'impari z'amatongo n'ibitungwa tubutse ko Somalia ibangamiwe n'urubuzuba rwatumye igihugu gitangura gutakira makungu kugira agifashe kugwanya ikiza c'inzara kibandanya kwiyongera. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika President Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko mu ndwi buca itangura hashobora kugenwa umukuru mushasha w'ibiro bijejwe gukora amatohoza ku byaha FBI. President Trump yabwiye abamenyeshamakuru aho yarafashe urugendo agana muri Leta ya Virginia ko iryo genwa rishobora kuba umwanya wariwo wose. Ivyo President Trump yabishikirije inyuma y'imisi ine uwahora ayoboye ivyo biro James Comey akombowe mu mabanga yiwe. Abatari bake hano muri Amerika bakaba baragize ico bavuga ku bijyanye n'iryo komborwa. President Trump yavuze kandi ko harabo amaze kwiyumvira avuga ko ari abantu biyubashe bafise ubumenyi bukwiye kubwa President Trump ngo nibo bakwiye muri ico kibanza. Gushika ubu bivugwa ko hari urutonde rw'abantu bashika kuri 12 bashobora kuzotogwamwo ubugenwa ayo mabanga kuri uyu wa gatandatu batanu muri abo bakaba bumvirijwe. President Emmanuel Macron murantunga aheruka gutsindira amatora mu gihugu cy'Ubufaransa yarasezeranye ko agiye guhindura ibitari bike muri icyo gihugu harimwo no kunagura ubutunzi bwacu. Yamara President Macron hakeneye abamuyoboka benshi mu nama nshingamateka kugira ashobore kurangura migambi. Ni mu gihe hasanzwe atamugambwe yaserukiye muri kino gihe akaba akeneye gushyira mu hamwe abanywanyi biwe nk'umugambwe kugira bashobore guhangana n'imigambi isanzweho. President Macron afise ikiringo cy'ukwezi kumwe kugira ashobore kwemeza abanyagihugu ba Faransa kuva inyuma y'imigambwe ihasanzwe. Mwamenya ko amatora y'abashingamateka atekanijwe kuba mu kwezi kuza kwa gatandatu. Ku bashingamateka 577 bakenewe umuhari wa president Emmanuel Macron en marche ukaba umaze kwegeranya amazina y'abashika ku 428. Abenshi muri abo nta burambe bafise mu bya politike. Ibice 5% byabo bakaba kandi bari mu nama nshingamateka yahora. Abakurikiranira hafi ibibera muri Siriya batangaje ko abagwanyi b'abakurde basanzwe bafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko batana mu mitwe n'abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu mu buraruko bw'igisagara ca Raqqa ahasanzwe harigaruriwe n'abagwanyi b'uwo muhari haraize imyaka itatu. Umuvugizi w'abagwanyi b'abakurde yaratangaje kuri uyu wa gatanu ko hari ibitero bitekanijwe gutangura mu mezi ari imbere ku bagwanyi b'abajihadiste. Ivyo bitero ngo bikazokorwa n'imigwi itandukanye y'abasirikare isanzwe irikirakorera muri ako karere. Yamara abategetsi b'igihugu ca Turukiya bamenyesha ko bafise amakenga ko ibigwanisho byose bizohabwa abagwanyi b'abakurde bizoruhira kugwa mu minwe y'abagwanyi b'umugambi w'abakozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Turukiya. Abagwanyi bakaba bamaze imyaka itari mike bagwana na leta kugira bigarurira akarere ko mu manuko bushira ubuseruko bwa Turukiya. President Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yatangaje ko mu rugendo atekanya gukora hano Washington DC muri Amerika kuri uyu wa kabiri yizeye ko icyo gikorwa kizohindukwa. Abanyagihugu bo muri Palestina baba mu karere ka Cisjordani bakoze amatora yaba baserukira yamara abasanzwe baba mu ntara ya Gaza isanzwe irimo amatati hagati ya Palestina na Israeli ntibashoboye gutunganya ayo matora. Umugambwe fata ukomokamwe president Mahmoud Abbas wa Palestina usanzwe ari wo uzimbere muri ayo matora y'abarongozi b'ibisagara hamwe nabo mu ntwaro. Umuhari Hamas utavuga rumwe n'ubutegetsi wahakanye kwitabira ayo matora mu kwanga gutanga intonde z'abahiganwa. Uwo muhari ukavuga ko ayo matora aragiye kongereza uruhagarara hagati y'izo mpande uko ari zibiri. Tubuze ko umuhari Hamas usanzwe warigaruye akarere ka Gaza na y'umugambwe fata ukaba ari uganza intara ya Cisjordani. Izo mpande ziharira kubijyanye n'uko ayo matora atabera mu karere ka Gaza. Umuvugizi w'umuhari Hamas Fawzi Bardoun avuga ko ayo matora agwiyemo amacakubiri bivuye ko abera mu ntara ya Cisjordani akintu babari mu ntara ya Gaza. Mwamenya ko amatora iyo mukuru w'igihugu hamwe n'abashinga amateka muri Palestina heruka mu 2015 hakaba haheze igihe kitari gito ikiringo cy'umukuru w'igihugu cyaraheze. Naye muri Ukraine abategetsi bagirije abagwanyi biyonkoye kuri leta basanzwe bakorana n'igihugu cy'u Burusiya ko ariho bakoze ibitero byahitanye abanyagihugu bane kuri uyu wa gatandatu. Ivyo bitero byabereye mu karere gacunzwe na leta kari hafi y'umupaka wa Ukraine n'u Burusiya.
Turamushimiye mugenzi wacu aje kudushikiriza amakuru. Ijwi rya Amerika i Washington DC unaho n'umwanya w'ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza muryoherwa n'ibiganiro Radio Ijwi rya Amerika ibagezaho, bityo reka mbonereho mbaye ikaze mu kiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru.
Nabyakira kuko nakundi byagenda ariko muri jye nakumva ntamukunze nabona kongera kumwishimira nk'umubyeyi wanjye. Gusa nabyakira kuko ntacyo nabihindura.
Mu kiganiro ejo uyu munsi turibanda ku bwandu bwa virusi itera SIDA, ariko umwihariko w'ikiganiro cya none turaganira ku bana bavukanye ubwandu.
Aba bana bavukanye ubwandu bwa virusi itera SIDA tubana nabo hirya no hino mu miryango. Dore ko akenshi usanga bamwe muri bari abavandimwe bacu, abandi ugasanga ni inshuti zacu.
Ese mwe mudukurikiye mubona gute imibereho y'abo bana? Mubona se babanye gute n'imiryango yabo, haba ku babyeyi babibarutse cyangwa se abavandimwe bavukana?
Ibi ni bimwe mu byo tugiye kuganiraho ku bana bavukanye ubwandu bwa virusi itera SIDA, by'umwihariko twibaza amakimbirane bishobora guteza hagati y'umwana ndetse n'ababyeyi bamwibarutse mu gihe umwana afite ubwo bwandu.
Muri iki kiganiro turaza kumva icyo abaturage bategereza kuri bene abo bana. Turumva kandi n'umwe mu bana bavukanye ubwandu ese yabitubwiyeho iki? Sibyo gusa, n'umwe mu baganga kuri kimwe mu bigo nderabuzima yadusangije igikorwa iyo habayeho umwana akavukana ubwandu.
Namwe mudukurikiye muragira uruhare muri iki kiganiro mubinyujije mu bitekerezo byanyu. Amateka agaragaza ko umuntu wa mbere wanduye virusi itera SIDA byari mu 1930. Gusa inkomoko y'iyo ndwara nivugaho rumwe n'abashakashatsi batandukanye, ariko icyo benshi bahurizaho ni uko SIDA yamenyekanye nk'indwara mu 1980. Icyo gihe yari imaze guhitana benshi bituma ifatwa nk'icyorezo Diane.
Kugeza amagingo aya iyi ndwara ntirabonerwa umuti cyangwa urukingo, kereka imiti igabanya ubukana bwayo gusa. Bityo ku isi by'umwihariko mu Rwanda hagenda hafatwa ingamba zo kuyirinda muri gahunda zitandukanye.
Ubu muri iki gihe umubyeyi ufite ubwandu bwa virusi itera SIDA ashobora kwibaruka umwana muzima. Ese wowe udukurikiye uramutse usanze waravukanye ubwandu bwa virusi itera SIDA wabigenza ute? Ishyire mu mwanya w'abo bana byabayeho maze dusangize igitekerezo cy'uko wabigenza nk'uko abaturage babigenje kuri mikoro bagenzi bacu Tabara Pacific ndetse na Ive Nkuye mu Rugi.
Ubwandu nkomora ku babyeyi banje ari kuzarinda mfa mfite agahinda ku buryo numva kuri njyewe kandi ubwanjye byari kuzansaba wenda umujyanama ukomeye cyane kugira ngo mbashe kwiyakira
nari bubihanganire kuko nabo bajya kuyandura ni nk'ibintu bisa nyine byabatunguye nyine nari bwumve ko ari bo babineje ariko nari bubyihangane kuko nakundi nari bubigeze
usanzwe nari bubite abahemu kuko nibo bari bube babiteye kuko umva bari ba amaraso yanjye barayagize baba barayatesheje agaciro kuko ndi umujyambere
nakundi nari bubigenza nari bubihanganire kuko n'abatari bo babishatse ko mvuka nanduye
njyewe ku ruhare rwanjye iyo mvuka ngasanga mfite ikibazo cy'ubwandu bw'agakoko gatera sida nakuye ku babyeyi nari kumva ko ari nk'impanuka kuko ntabwo wari umubyeyi ukunda umwana we ntabwo wamwifuriza kuba yavukana ikibazo nk'icyo ngicyo
nabyakira kuko ntakundi byagenda ariko si muri jye nakumva ntamukunze ntabwo nakongera kumwishimira nk'umubyeyi wanjye gusa nabyakira kuko ntacyo nabihindura
Diane, reka dushimire cyane aba baturage badusangije ibitekerezo byabo.
Bamaze kudusangiza icyo bakora baramutse bamenye ko bavukanye ubwandu bwa virus itera sida. Bityo nawe udukurikiye ufite ukubyumva kandi ibitekerezo byawe bihawe ikaze.
Reka noneho dukomeze ku nkuru y'umwe mu rubyiruko byabayeho maze dusangize uko yabimenye ndetse n'uko yabyakiriye.
Mvutse umwaka w'1995 mvuka mbana n'ababyeyi banjye bose nyuma gato papa aza gupfa. Ariko apfa nkeka ko yishwe n'indwara bisanzwe noneho ntangira amashuri nyine nk'abandi bana ntangira kwiga ariko nanjye nkunda kurwaragurika ariko bitari cyane numvaga ari kurwara bisanzwe noneho nyuma nakomeje kumva abana bakajya bambwira ko papa yishwe na sida ndetse bikambabaza ariko nyine nkabyima amatwi kuko nabazaga mama yambwiraga ko babeshya atari we yamwishe nyuma yaho naje kuyengera mu bitaro nibwo nabajije mama neza noneho mubaza nise kuko papa ni sida yamwishe noneho ambwiza ukuri ambwira ko yari yamwishe ndetse ko nanjye nayivukanye byarangoye kubyakira cyane ndetse ndumva ndanabanze numva ndakariye isi nshaka kureka amashuri nk'ibiro amanota aragabanuka ariko nyuma uko nagendaga niyakira naje kumva ko nyine byambayeho kandi ngomba kubiviva nagira umutima wo kumva mbababariye nakomeje kubana nawe kuko numvishe ko nawe ari nk'impanuka yagize kuba yarambyaye afite ubwandu ngerageza nyine kumubabarira ikibazo naje kugira ni uko nawe nyuma yaje kwitaba Imana nkirangiza amashuri yisumbuye nyine ubwo nawe arancika nsigara mu buzima na mushiki wanjye mutoya hari mu mwaka w'2013 ubwo nari nkirangiza kwiga nyine amashuri yisumbuye nkirangiza amashuri yisumbuye numvaga nzakomeza kaminuza ko nifite amanota meza ariko mbona ntibinyoroheye kubera mushiki wanjye nawe yarakeneye kwiga wenda akabasha kugera ku rugero nanjye nari ngezeho mpitamo gufata isuka ndahinga ariko nanone kubera izuba ryinshi no kuteza neza mbona ntibyatuma mfasha mushiki wanjye nibwo nahisemo kujya mu muhanda njya gukora akazi k'ubumotari ari nako nkora kugeza uyu munsi muri make inama nahereza abantu bose bafite ubwandu babona n'ubwandu ni uko nyuma yo kwandura ubuzima bukomeza nanjye numvaga nihebye ndetse nkumva nanze n'isi nkumva kubo birango ariko nyuma naje gusanga nyuma yo kwandura ubuzima bukomeza ndetse umufite icyizere cy'ejo hazaza ubu nafashije mushiki wanjye kwiga ubu umwaka ushize nawe arangije kwiga amashuri yisumbuye ndetse nanjye mu makazi kanjye k'umotari mbona ntera imbere ndetse ndateganya no kugira umuryango nanjye nkagira abankomokaho nzagirira akamaro ubwandu kuba waragize ubwandu inshuro nyinshi nkatwe twari tutabigizemo uruhare ntabwo bivuga ko ubuzima bwawe buhagaze nyuma yo kwandura ubuzima burakomeza njye inama nabahereza ni uko bakomeza ubuzima bwabo bakiyitaho bagafata imiti neza bagakomeza kurya indyo zuzuye nyine ubuzima bwabo bugakomeza ndetse ntibibabuze no gushakisha amafaranga mu buzima bwa buri munsi nyine kuko nyuma yo kwandura ubuzima burakomeza
ese mubona hakorwa iki kugira ngo umwana wavukanye ubwandu bwa virusi itera sida abashe kwiyakira ese mubona bikwiye ko kuvukana ubwandu byakabaye imbarutso y'amakimbirane hagati y'ababyeyi n'abana babo
mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira 0784-82-32 cyangwa se 0728-02-32
mu gihe tucyakira ibitekerezo by'abadukurikiye reka noneho twumve igikorwa mu gihe bibayeho ko umwana avukana ubwandu bwa virusi itera sida ni mu kiganiro bagenzi bacu David Hitimana ndetse na Hussein Kayitare bagiranye n'umwe mu baganga kuri kimwe mu bigo nderabuzima mu mujyi wa Kigali
Nitwa Marunda Jean Marie Vianney, ndi umuforomo. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukubanza ukaganiriza umubyeyi, ukamenya koko ko yaba afite ubwandu kugira ngo umenye uburyo uzamurinda. Icya kabiri, mu gihe cyo kubyara nawe ugomba kugira ibyo ukora kugira ngo urinde uwo mwana, nk'umuganga cyangwa umubyeyi umutwite. Nk'umuganga ugomba kuba ufite isuku, ibikoresho ukoresha bimeze neza ku buryo bitaba intandaro yo kuba yakwandura afite ubwandu. Iyo rero nka mama we usanze afite ubwandu, hari imiti bamuha mbere y'uko umwana avuka. Mbere y'uko umwana avuka hari imiti agomba gufata kugira ngo umwana amukurikirane neza avuka nta bwandu afite. Umwana ashobora kuvuka afite ubwandu kubera iki? Kubera ko yabyajwe nabi. Ikintu cya mbere kugira ngo ubirinde, niba umaze kumenya ko mama w'umwana afite ubwandu, agomba gukurikiranwa mbere akimara gusama, agakurikiranwa kugeza abyaye, kandi na nyuma yabwo arakurikiranwa. Usibye ko nyine ibyo tuvuga ko kugira ngo umwana atavukana ubwandu, mama we amaze kumenya ko yanduye, hari inama nyinshi agirwa, harimo no kumukurikirana, agafata n'imiti, ukagirwa n'inama y'uburyo agomba kwitwara. Noneho no kwa muganga, abaganga nabo bakabigiramo uruhare kugira ngo umwana avuke, umwana bivuze bakoresheje ibikoresho bisukuye, uburyo prosesi zo kugira ngo umwana avuke, abaganga nabo bakabigiramo isuku, n'ibikoresho bikoreshwa byose bikaba nta kibazo bifite. Rusange nk'umuganga, umwana yavukana ubwandu ubundi hari umuti, imiti ahabwa akivuka uwo mwanya kugira ngo abashe kubaho. Ikindi, hari serivisi ishinzwe gukurikirana abana bavukanye ubwandu, uwo mwanya ahita akurikiranwa kwirinda kuzi ubuzima bwe bwose. Ni uko ugomba kugirana ikiganiro n'umuryango cyangwa se umuntu umurera, mukagirana ikiganiro kijyanye n'imibereho ye, ukamubwira ko niba ari umwana mukuru ushobora gufata ibyemezo nta kibazo azagira, ubuzima bwe bugakomeza kuzarinda ashaje.
Adiane, ngira ngo nahangaha dusobanukiwe byinshi, bityo turakomeza kugenda twakira ibitekerezo by'abadukurikiye muri ubu buryo.
Mwe mwese muduteze amatwi, mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira: 0784 12 82 32, cyangwa se 0728 02 82 32.
Reka dufata akaruhuko gato cyane, dukurikirana iyi ndirimbo, turagaruka mu kanya. Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro
dukomereze ikiganiro ejo mu gice cya kabiri, aho dukurikira ikinamico Nyiramubande. Duherukana Mignonne yabaye ibamba yanze kuva kwa Kiduhi. Ku rundi ruhande nanone, itsinda ry'amahoro rigizwe n'urubyiruko rwo mu nkambi ndetse no hanze yayo bari kwitegura gutangiza andi marushanwa. Ese amaherezo yabaye ayahe? Iyi ni ikinamico Nyiramubande.
Yemwe cyacu mwaramutse.
Haramutse mwana, amakuru.
Eh, nta mahoro mwebwe se.
Eh, natwe ndabana turaho. Gusa sinabamenye.
Eh, nitwa Kiduhe. Ndi umukozi w'umushoferi, nkaba nshinzwe kugemura imwe mu bigo by'amashuri ndetse no mu nkambi n'ahandi hose.
Tumva uri umuntu ukomeye.
Niko se mubyeyi.
Ndakumva.
Kuki ushaka gusaba nk'umubyeyi?
Kwambwira numve rwose. Ntamutse ngishoboye. Ntagikora.
Ariko undi se mama. Ubwa mbere mu izina ryanjye
mba nkuroga. Ni ubwa mbere Kubera iki se mwana we?
Eh, nta kibazo. Gusa abantu benshi bumva izina ryangire batangaza. Akagira undi umunyamahanga. Noneho mbonye ntacyo bikubwiye, banyu bitagutunguye.
Eh, erega kubera kumenyera kubana n'abantu b'ingeri zitandukanye.
Eh.
Ntago nabitindaho cyane. Kuko nk'abari abaturanyi bacu bo mu nkambi. Nabo usanga bafite amazina y'amasirimu.
Ntabundi rero nagira ngo mfashe agashigikanye mfite mu rugo nagira ngo nzakaza n'ukamfatiye kuko njye hari akazi nabonye hanze y'u Rwanda kandi kazamara iminsi itatu bityo nkazagasigaho ngo nkazagafata ngarutse kuko njye hano ntabwo nabona ngasigira
gafite imyaka ingahe ubwo akaba ari agahinja ko nta wundi mwana muto mfite se nakonsa gute
oya ntabwo gato cyane gafite imyaka 17 kitwa Minyoni
ahubwo ni inkumi wakomeje ugapfobya ukagira ngo ni gato cyane none se mwana we
ndakumva
ugasigira umugore wawe
umugore nta mugore nigeze cyari umusore sindashaka
ahubwo musigaye mutinya gushaka rwose ugasanga mushatse mutinze
ahora ni iki
gusa wagira ngo uri umugabo w'abana benda kungana n'uwo mushiki wawe umbwiye
ndarengana
none rero urumva ko icyo gitekerezo umbwiye singipfobeje ariko sinanagusubiza kuko mu rugo ngomba kubibwira umutware wanjye
birumvikana
ubwo nanyemera nkagira amahirwe yo kongera nkakubona nzagusubiza
ye mwamukoze ahubwo nimwakira nimero yanjye ya telefone namwe mu miyanyo nzaza kubabaza
karakarata nta nimero ngira cyakoze umuhungu wanjye agira telefone ndetse na se reka nze kwandikire hano ubwo uzampamagara umbaze niba uwanjye yarabyemeye
enda ahangaha
ni karibu ninjira se soro
ni karibu mwana injira bite se
nsa noneho nkuzana inkuru nziza idasanzwe
ngaho se mwambwira
nagira ngo nkubwire ko ibintu byashyushye twongeye gutegura igitaramo kidasanzwe yewe noneho kizaba kirimo amarushanwa y'ibintu bitandukanye byinshi byiza
ubu se koko mbege reka nkubaze urabona natinyuka kongera kujya muri ariya marushanwa nibyo zibankoreye
oya noneho kwiruka ntabwo birimo ahubwo hazakoreshwa imivugo indirimbo ndetse n'udukinamico tugufi gusa ibyo byose biganisha ku mahoro kandi abazaba ba mbere bazahembwa bishimishije
aho ho ndimo pe maze ubundi nkazakina ikinamico nkazavuga kuri uriya mutindi ngo ni gatsimbane n'uburyo yatuzengereje
nkabishyiramo yego ni byiza kwishyira hamwe na bagenzi bawe kubaka umukino ushingiye ku makimbirane ahari ariko mukanashaka n'ibisubizo kugira ngo bazaba baje bose uzaba yaje wese azagira icyo atahana
mbege biravuranye gushaka ibisubizo cyane kuko njye mbona nta gisubizo cyava kuri uriya mutindi ngo ni gatsimbanye ariko nta kundi tuzagerageza ahubwo reka njye gushaka papiyasi n'abaturanyi banjye maze ubundi dutangire twitoze iyo kinamico hakiri kare
yego rwose yewe nimugire impungenge pe nimunyemera nanjye nzaza mbafashe ndahari
rwose
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika
kane
ndakumva
wewe kudaseka ubwo ntabwo wamenya inkuru isekeje ishimishije yewe dore gira hino niwe uheruka mu mashuri inyuma yanjye maze umfasha duhimba umuvugo sha uzahiga abandi mu marushanwa
gutyo amarushanwa yahise kandi gatsimba
ubwo utangiye kwigiza nkana nkanze ko umuhungu wawe ntacyo mutavugana
ndakurahenda ntakintu ujya kumbwira
mubiziranyeho kurukunjijisha sha ngo hari amarushanwa ari gutegurwa ngo ni igitaramo karabutaka ngo kizitabirwa n'abantu benshi cyane ngo bizaba icyushye rwose ngo ni amarushanwa akomeye ngo kandi hazaba harimo akavagari k'ibihembo
ngo ibihembo
tukaba tugomba kuyikusanya byose ku buryo byose bizaza mu rugo rwacu maze bigatera imbere
nabashaka kunyifekereza
huye tugomba kwiyerekana rwose
none se kabona agiye kanenga nazagufasha iki mu bijyanye n'ayo marushanwa
ariko kandi wagira uko kwigira umwana
gute
dukorera ibihembo umva ukuntu binoroshye ngo ni indirimbo uze kuririmba imivugo ndayizi ikinamico umuhungu wawe arayizi ngo bizatunanize ngo kandi rwose ngo bizaba biryoshye ngo bizaba bikomeye cyane ngo bizaba ngo bishingiye ngo ku mahoro amahoro se ntiyagira kandi ibyo koko bizatunanize
yewe cyakoze nuhimba amagambo zagufashije
yego ntiwumva
erega burya
iyo utazi imiti umaze ufite ibitekerezo bizima ubundi rwose ari igihe twirirwa nangaha nagira ngo bantuburiye bantu undi mugore utamubaye maze ubundi ugasanga umushiha urahoroshwa umurwayi w'igifu
ariko rero umushiha ntanongira ahubwo rwose hari igihe ubyuka watwihaye n'umuhungu wawe umugani wawe nkagira ngo urabwira abahanditse twe
uratangiye
gute
ngaho hereza iranye n'ubwatsi maze nuhuguke udasha uze dutangire dukore mu nganzo ibihembo byose nge ndabikeneye
sha nongeye gushimishwa n'aya marushanwa abantu bana bateguye
ni meza rwose
Sheri tekereza noneho ubwo bene wacu bazaba bayitabiriye bizabafasha gutahana iyindi myumvire kandi myiza sibyo se
papa warenda gusara siguro utahagera kandi namwigishije ku buryo azafatanya na mama gukora indirimbo ndetse bakazaririmbana urumva ko bizaba ari iby'ingenzi
reka da ubusimba warumbwira muyumba wazakurikira
yewe muyumba wawe ngo yaganiriye na Mbegiti amubwira ko we na Papiyasi n'abandi baturanye ngo bagomba gukora ikinamico kandi iganisha ku gisubizo cyiza kijyanye na
mwowe ikintu gisigaye tumva twakora umuvugo tukazavuga neza
wa mugani wawe ku abandi ibindi byose babifite natwe tuzavuga umuvugo bityo tukagira amayirimo atandukanye
shereka nanjye umva umuvugo wanjye ukuntu umeze
urawufite se
urumva gusa mahoro we mahoro meza mahoro yacu ngo byiduhetse turakurata turaguharanira uko bwije n'uko bukeye komeza uganze mahoro we hari benshi batagukunda bahorana umunabi ndetse n'umwiryane bigateza amakimbirane ya hato na hato ndetse bigateza intambara itwara benshi mahoro we sinakuvuga ngo nguhage ariko komeza uganze muri twebwe abanyaruhiza n'abanyarwejeru ndetse n'isi yose maze dutere imbere twese dutahiriza umugozi umwe tuvuga tuti komeza uganze mahoro we ganze amahoro mu rubyiruko n'abakozi ababyeyi bacu bumvikane umuco mubi n'umwiryane no guhimana babishyire hasi ahubwo bose batahiriza umugozi umwe nk'uko byahoze kera bashyigikirane kandi ukomeze uganze mahoro we
shamba ba kini nakongera burya uri umuhanzi bigeze ahangaha
maze sindawudodosora
sinzi ko uteye ubwoba gutya n'impamvu y'imana nta n'undi tuzakora
rahira
pe ahubwo uyu nguyu ni ukuwufata mu mutwe
urakoze Sheri nanone kandi numvaga ko twawuvuga twese twambaye imishanana ndetse nkambara umushanana w'ababyeyi nawe ukambara uw'abagabo
mana we uranyemeje baba sinzi ko nakubwiye ahubwo uzi n'ikindi nanjye nzakugenera ibihembo
agatsimbanye n'umufasha we Kantengwa Soronga n'umunywanyi we Papiyasi Mbabazi n'umukunzi we Habana ndetse n'abandi rwejuru na Ruhiza bakomeje imyiteguro y'igitaramo ntuzacike ikinamico nyiramubande ubutaha reka dukomeze ikiganiro ku butumwa mwebwe abakunzi b'ikiganiro mudahwema kudusangiza ku biganiro byatambutse ubushize turagaruka dusoza
no
yongeye gushimira mwese mudukurikiye nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mwa mwaratugejejeho ku biganiro bitandukanye biba byaraciye mu kiganiro ejo tudatinze reka ubutumwa bwa none tuhere ku bwa Tuyisenye Fabien watubwiye ko ahereye mu murenge wa Rungi aho yagize ati ubukene mbona buri muri bimwe bitera abakobwa gutwara inda zitateganyijwe kuko kenshi barabashuka bityo bakagwa mu busambanyi bushobora no kubaviramo gutwara inda zitateganyijwe ndetse n'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina Nahundi yagize ati nitwa Uwiringiyimana Jean-Claude mererereye mu murenge wa Rundi ati ku giti cyanjye mbona umukobwa umaze kubyarira iwabo imibereho ihinduka cyane kuko abafashe izindi nshingano zo kumenya umwana yibarutse bityo n'ingaruka zikaba nyinshi kuko abatarageze igihe cyo kumenya inshingano ziwe n'iz'umwana yibarutse